iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.vewa.com, ku rubuga rwa Instagram, Facebook na YouTube, adresse ni VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, kandi bahikaze muri kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twongeye kubaha ikaze hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, Cornelius na Nadia Taha araza kubahamagara mu kanya kugira ngo muganire n'abatumirwa mutange inama cyangwa se ibitekerezo. Twongeye rero kubaha ikaze. Uyu munsi turaganira ku buryo ubwo gufashanya kwiyubaka nyuma yo kunyura mu icuraburindi n'ibindi bibazo by'agahomamunwa harimo no guhohoterwa. Munyihanganire uyu munsi twibande ku bagore n'abana. Imibare y'ishami rya ONU ryita ku bagore yerekanye ko ku isi hose ku kigereranyo hafi umugore umwe mu bagore batatu yahuye n'ihohoterwa ryo ku mubiri cyangwa se hirishingiye ku gitsina byibura rimwe mu buzima bwe. ONU ikagereranya ko mu Rwanda abagore babarirwa hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 250 bafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside mu 1994. Nyuma yawe mahano yabaye hagiyeho imiryango itandukanye ifasha abahuye n'ihohoterwa abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iyo harimo umuryango Sevota wita ku isanamitima by'umwihariko ku bapfakazi n'imfubyi za Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Uyu munsi turareba intambwe uyu muryango umaze gutera mu rwego rwo kugera ku ntego yawo. Ese wahuye n'izihe mbogamizi, uracyahura n'izihe, nihe urimo gushyira ingufu muri iki gihe? Umuryango utanga ubufasha bumeze gute? Abawurimo se bafashanya gute hagati yabo? Ibyo hamwe n'ibindi mwifuza kumenya kuri uyu muryango murabisobanurirwa n'umutumirwa wacu washinze uyu muryango nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yahawe ibihembo bitandukanye kubera ibikorwa byiza yakoze, harimo icyo yaherewe inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka 2018 cyo ku rwego mpuzamahanga cyahawe abagore bagize ubutwari mu kazi kabo, hari n'icyo yaherewe muri Canada n'ibindi. Muri make rero ni umwe mu mpirimbanyi ziharanira gutuma ubuzima bw'umuntu bwivugurura. Ntabatindiye rero reka tumwakire, twakire umutumirwa wacu Mukasarasi Godelive ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Madamu Eugenia kuduha ikaze, Imana ibahe umugisha n'amahoro.
Yego namwe. Nongeye rwose kugushimira uyu mwanya wongeye guhara Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Si ubwa mbere witabiriye ubutumire, n'ubutaha ndibwira ko igihe tuzabakenera bizakunda. Nari nkuvuze muri make ya mukanya, ariko ubwo ndibaza ko wakwibwira n'abatwumva badukurikiye muri uyu mwanya niba hari naho nibeshye cyangwa se icyo nibagiwe mukamwacyongeraho.
Murakoze cyane. Nitwa nk'uko mubivuze Mukashira Kigeberiva, nkaba naravukiye mu karere ka Muhanga n'i Kirundi. habantuye mu karere ka Kamonyi ndashatse giko yo twashakanye ya yitabye Imana haba rero ari njye nk'umwe wize washinze umuryango Kivuta wanze umuhuzabikorwa wawo umuryango Kivuta ukaba ufite icyicaro i Rusoma mu karere ka Kamonyi ariko tukagira n'ibiro mpuzamikorere i Kigali muri Kivuta rero ikirimo kinini gikora nk'uko mbivuga ariko mu magambo arambuye ni mu mwanya
turawuguha rwose turabona
ababyeyi bibumbiye mu matsinda bagakorana n'urubyiruko ngiye ngenderizariwe kandi nkaba ndi n'umurinzi w'igihango inzego z'igihugu mu Rwanda kubera ibyo bikorwa nyine bya inkura mu muryango wa Sevota mfatanyije n'abandi barimo abakozi gifatanya barimo n'abanyamuryango ba Sevota kuko abanyamuryango ba Sevota bageze kuri 30.
Ye tufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umwe mu banyamuryango ba Sevota nagira ngo nawe tumwakire Vestina.
Murakoze cyane. Murakoze kunyakira. Amazina yanjye nitwa Mukase kuri Vestina. Nkaba nkomoka mu karere ka Kamonyi umurenge wa Rukoma. Nanjye nkaba ndi umugenerwabikorwa w'umuryango Sevota.
Ndagushimiye cyane rwose nawe Mukase kuri Vestina kuri uyu mwanya ufashe kugira ngo uganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ubwo nagira ngo noneho ngaruke kuri Madame Godeliva, mwari mutubwiye muri make uburyo Sevota nagira ngo yenda nk'abantu badasanzwe bayizi cyangwa se ari abayumvise bwa mbere cyangwa se n'ababa batayisobanukiwe neza, mutubwire muri make ya igihe yashingiwe n'intego yari ifite.
Murakoze. Sevota ni umuryango washingiwe ku itariki ya 28 kugeza mu mwaka w'1994 wumva ko jenoside yari kirangira, ariko igitekerezo cyo kuyishinga nakigize nyine muri Mata mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Sevota rero nayishinze nk'igisubizo nari nihaye ko nari navuze ko nzakora igikorwa cyo gushima Imana kubona abana banjye bararokotse nyine jenoside yakorewe Abatutsi. Nishinga rero mu gitekerezo cyanjye nshaka ko haba isanamitima, haba imibanire myiza, kuko nyine imibanire y'Abanyarwanda yangiritse mu gihe cya jenoside, hanyuma iyo mibanire igaca mu bikorwa binyuranye ariko mpereye ku bapfakazi n'imfubyi. Iyo Sevota rero yashinzwe icyo gihe ashingiye muri komini, mu cyahoze ari komini Taba mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo nishinga nifashishije nge ntabwo nari umupfakazi icyo gihe, nifashishije abapfakazi 26 barebo yarakira icyo gitekerezo nishinga nyine kuri iyo tariki navuze ya 28 tugamije kimwe kinini guhuza abantu kugira ngo tugire uruhare mu byerekeranye n'amahoro, ubwiyunge ndetse n'iterambere. Ariko nyine nk'uko nayumvise duhereye abapfakazi n'imfubyi, nubwo ibikorwa byatangiye tugakorana n'abarera imfubyi ndetse tukagira n'amatsinda yihariye kubarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ni mu kwezi kugenda ikura wumva ntiyakomeje kuguma muri Taba. Twakoze ibikorwa tujya no mu tundi turere guhera mu mwaka wa 2003 aho dukorera mu turere 11 kandi aho dukora ni ukuvuga ko dukorana n'amatsinda yabiyemeje umurimo no kwiteza imbere cyane, ahanini bavuye mu byo twita foruma biyubaka, aho tubafasha isanamutima, tukabaha n'ibiganiro cyangwa se n'amahugurwa anyuranye kugira ngo biyubake bave mu bisare bya jenoside yakorewe Abatutsi, ahubwo babeho kandi babeho neza kandi bashobore no kugera ku bikorwa biteza imbere. Ayo matsinda ni menshi, amatsinda y'abakuze yageze ku matsinda 50, ariko nanone kubera ko byari ngombwa ko muri ayo matsinda hajyamo n'abandi bantu harimo n'abandi ba wenda navuga barokotse jenoside ariko batabyaye abana bavutse ku ihohoterwa harimo n'imiryango igenda ifashwa nabo bamere twahuguye ku buryo abari mu matsinda ya sevota bageze ku bihumbi bitatu hanyuma n'urubyiruko rw'abo babyeyi nabo bakoze amakarabu amakarabu ashingiye ku mahoro n'iterambere nabo iyo tubahugura nyine turabahugura ariko bagera iwabo aho batuye bakajya muri ayo makarabu ayo makarabu nabo bakagira ibikorwa binyuranye imbere yo yaba mu makarabu yaba no mu matsinda y'abakuze bose baba bafite ibikorwa by'iterambere bakora kugira ngo biteze imbere bagire ibyize n'amafaranga atuma babaho
yego
ariko yarambitse gato yarangifite umwanya
urawufite ariko
kuri forumu hameze
nagira ngo tubanze uraza gukomeza nagira ngo gatoya waruvuze kuri izo forumu kandi na Vestine Mukasekuru ari muri imwe muri izo forumu abiyubaka nagira ngo tumuha akanya gatoya tubwire muri makeya ibikorwa bakora muri iyo forumu nk'uko warusobanuye ko bagenda bakora mu matsinda Vestine iryo tsinda rya iyo forumu yanyu abiyubaka mwibanda ku bihe bikorwa
iforumu yacu abiyubaka igikorwa cya mbere twibanzeho kubera ikibazo twari dufite cy'abana basutse ku ihohoterwa batumvaga n'imiryango tutakundaga babanje kudukora igikorwa cyo kuduhuza n'abana bacu kugira ngo tubibonemo natwe batwibonemo ikindi cya kabiri twahuzwaga no kurira no kubabara ariko batwereka ko atari twe twenyine batubumbira mu matsinda y'ubufasha n'ubufashanye tugatanga amafaranga yo kwizigama barangije ubwo tukora agaseke k'amahoro ni ukuvuga ngo abenshi nta babyeyi twagiraga nta miryango twagiraga nta mure twabonaga ubwo tukora ikintu cy'agaseke k'amahoro kugera ku rugo rwa mugenzi wundi umuntu yikoreye afite icyo atwaye kandi ikindi cya kabiri cyatumye duhurira muri iyo forumu abiyubaka kwari ukugira ngo dukire ibikomere twari dufite twari twaraheranywe n'agahinda gakomeye cyane n'imibare ikomeye cyane dufite ibikomere ku mubiri dufite ibyo ngibyo ntawe utwitayeho ariko umuryango Sevota udushakiraho urangije utwita n'amazina utwita beza bacu utwita ab'Imana abandi abitwaye intwaza muri ino minsi babita abahiriwe abari bafite abana icyo gihe batwita ab'Imana ku bw'ibyo ngibyo rero twibonyemo ko dufite abantu turi mu gihugu cyiza igihugu cy'amahoro batubwira yuko tugomba kwishakamo ibisubizo tugomba gukora tukava mu bidupfukamye tugakora tukiteza imbere ko turi mu mutekano turi mu mahoro kandi dufite igihugu kidukunda
yego rekare noneho ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika ijambo bakaganira n'abatumirwa reka nyarukire ku murongo wa telefone noneho tubanze twakire uwitwa Frederic uranyumva
Roneza je nimkanguzi
urahura komeye urahagana hehe
bo nitwa Frederic Sorpongo na wirushineje murenge w'uburiga mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda bo noneho nje nta kibazo nari mfite ahubwo ni nko gushima mbese nagira ngo nshime uwo muryango kuko byagaragaye ko abantu bafite barokotse jenoside rwose bari bakeneye kwitabwaho kandi uwo muryango warabikoze ubikora neza bagira ubufasha babaha babahuriza hamwe bongera kwisanga mu Rwanda ni ukuri twabasaba bagakomereza aho ngaho bakagera no mu gihugu hose hari n'ababa bafite ubwo bufasha ariko budahagije nabo bakongera bakabarebaho mu by'ukuri bikadufasha gukomeza kwibuka twiyubaka kuko abanyarwanda barahatesekaye kandi ntabwo dushaka ko hari umunyarwanda ubaho nabi kubera izo mpamvu ni ukuri guheranwa n'amateka byatubabaza cyane ahubwo nibakomereze aho ngaho bakomeze bafashe abanyarwanda ijwi rya Mukasekuru namwe turabashimira ku ruhare mugira mu guha abaturage ijambo murakoze
urakoze cyane Frederic ndagushimiye rwose ubwo kuri no kuri icyo gitekerezo cyawe cyangwa se gushyigikira uyu muryango Sevota Godeliver icyo Frederic avuze urakivugaho iki
arakoze cyane umuvandimwe icyavuze ni ukuri natwe twifuza kuba twakorera hose mu Rwanda ariko imbogamizi tugira ni uburyo bwo gukorera hose mu Rwanda, ariko no muri Rurindo twigeze kuhakorera dukorana n'abana b'imfubyi, umushinga urarangira ariko nkurikije icyifuzo cye tuzakora uko dushoboye kandi na Leta ndabizi zabidufashamo, tuje twageze icyo gikorwa cyacu cya foruma biyubaka mu gihugu cyose, niba turi mu turere 11 utundi turere naho mu bufatanye n'indi miryango itari iya Leta no mu bufatanye n'abayobozi banyuranye, ndumva gukora ibyo bikorwa ari umuganda mwiza twaba duhaye igihugu cyacu, kugira ngo nyine bagiharanwe n'amateka cyane cyane abasigaye ari imfubyi za Jenoside, kuko yabivugaga bamwe muri bo baba barahuye n'ibisare binyuranye bya Jenoside bakicirwa ababyeyi, ariko yenda bamwe muri bo bakaba baranahohotewe. Abo rero bahohotewe mu gice gikorwa kiri mu byo dufitiye gahunda mu myaka iri imbere, tuzaba twashyizeho ingoro y'amahoro y'inyubako hariya ku karere ka Kamonyi, izadusaba no kugaba amashami ibyo bikorwa nk'uko abidusabye, niza ari igikorwa tuzakora mu ifatanyabikorwa.
Iyo ngoro y'amahoro murateganya ko yazaba yubatswe ryari?
Twayubatse tugifite, ndetse ni igikorwa twari twasanzwe igihe twagiraga aniveriseri ya sevete y'imyaka 25 mu mwaka wa 2020 twambere ku itariki ya 5 twari twakuganyirije. Rero ni igikorwa twari twavuze tugiye gukora, ariko noneho tugira imbogamizi ya kovidi, abaterankunga bagomba kudutera inkunga, ntibaba bakiduteye iyo nkunga, ariko hamwe n'umuryango Medica Mondiale udutera inkunga imwe imwe, gushaka uburyo twazatangira kubaka muri iyi mpeshyi iza nyuma y'imyaka ibiri ingoro y'amahoro izaba iri hariya ku Kamonyi iruhande rw'imbibizi nziza ya FPR Inkotanyi, aho dufite ikibanza cya hegitari 20 akaba ariho tuzashyira iyo ngoro ya sevota, ingoro y'amahoro, ari naho hazaba harimo ibyo bikorwa binyuranye birimo ibyo bikorana n'imfubyi, birimo ibyo bikorana n'urubyiruko rwavutse ku ihohoterwa, ndetse harimo n'igice cyo kwakira ba mukerarugendo, harimo n'igice cyo guhinga ibihingwa birimo imiti cyane cyane imiti igabanya stress n'ibindi, cyangwa se n'ihungabana. Iyo ngoro twizera ko atazashira imyaka 3 tutayitashye.
Byaba ari byiza. Ye, twakire ku murongo wa telefone Humuza Adoni cyangwa Adonisi, uranyumva?
Yego.
Ye, urahagana he?
Mu Burundi.
Mu Burundi. Yego, hanyuma hari ikibazo wifuza kubaza abatumirwa bacu cyangwa ni igitekerezo?
Igitekerezo cyangwa ibyo ku mutima? Nabye ukuntu bene wacu ababanyi b'abanyarwanda bashoboye kwakira ibintu byababaye, ko byanteye kwiyumvira niyumviriye cyane ukuntu natwe dushobora guhura n'ibibazo mu buzima bwa minsi yose, ugasanga hariho abatabyakiriye. Nshimiye ukuntu abanyarwanda babyitwayemo gushika uno munsi, nukuri umutima wabo wanteye kwiyumvira cyane, batekereza cyane ukuntu bashoboye kubyitwaramo mu icyo gihe, nukuri keretse yuko bibabaje cyane. Nasaba yuko nimba hariho abo abakoze ibyo bintu kimwe gusa ubutungane bwo bakurikirana, ariko ndasaba n'abandi bantu bose bahura n'ibyo bibazo yuko bagira umutima rugabo wo kubyakira bakihangana, ariko kimwe gusa nakunze cyane ukuntu babyakiriye bakihangana bagashobora kubicamo gushika uno munsi, uno munsi ugiye kuraba igihugu cyabo cyateye imbere kimeze neza, nta kwankururiro rwahabaye bivanye n'abarongozi babo uno munsi bafise. Rero byaranteye kwishimira cyane dushikiranye mu bindi bihugu ukuntu biyunze ukuntu bakomeye bakarengana ibyabashikiye bagatera intambwe by'ukuri bagashika aho bageze uno munsi ni ukuri ibyiza
ndagushimiye cyane urakoze cyane humuza Vestina ibyo uyu muvandimwe avuze urabivugaho iki
nk'uko abivuze koko ashimira uburyo twabashije kubyakira no kubyihanganiramo ntabwo byari byoroshye ntabwo byari bitugoye cyane byari dukomereye ariko umuntu ntabwo yari afite icyizere cyo kuzongera kubaho ariko ni ukuri tugize leta y'ubumwe tugize ubuyobozi bwiza tugize umuryango sevota urabanza utwigisha ibintu by'imyitozo utwigisha dufite imyitozo tujya dukora yo gusunika igihe nahuye n'ikibazo runaka nkagisunika niba ari ibibazo nkabisunika nkakira ibyishimo niba ari agahinda nkagasunika nkakira umunezero imyitozo myinshi twagiye duhabwa kandi ikindi cya kabiri agaseke k'amahoro dukwizakwiza kakatugirira mu ngo zacu twari tuzi ko nta muntu watumenya twari tuzi ko nta muntu wadusura ariko iyo tubonye nka bene wacu abantu barenze 20 barenze 50 baje mu rugo bikoreye ibiseke uhita wumva yuko ukomeye igihe cy'ubupfubyi kirangiye ukumva yuko unezerewe icyo kintu nacyo no mu baturanyi no mu bavandimwe ntibagusuzugure bakabona kuriho nawe ukibonamo kuriho kandi uzabaho ubwo rero icyo kintu nicyo cyatumye cyane cyane batwigisha ikintu cyo gukora kandi batwigisha kubabarira batugiriye nabi icyo kintu nicyo cyabanje kutuvuna kuko nkatwe nk'abantu baduhemukiye batukorera furanitwa disi ibibazo by'imihoro abo bana ari abo mu miryango ukubababara ntabwo byari byoroshye kandi ikindi cya kabiri no mu miryango bati ni inzigo ni ibiki umwana turabatererana abana batubwira ko ibyatubayeho abana nta ruhare babigizemo ku bw'ibyo rero bw'abana nta ruhare babigizemo tuko tuhita tubona ko abana bacu ari inshuti zacu ari abavandimwe bacu aribo Rwanda rw'ejo rw'igihugu kandi aribo mbaraga z'igihugu ubwo rero ibyo ngibyo byose nibyo byadufashije kuva mu ngoyi zari tuzi tubogeza agahinda n'imibabaro n'ubukene n'uburushyi n'ubupfubyi twishakamo gukora dushyira hasi turakora kugira ngo noneho n'aya mafaranga duteranyije mu bidina byacu ubungubu mu matsinda yacu twirihira mituweli 100% baradufashije amatungo maremare n'amagufiya baduhaye abagoronome mu buhinzi baduhaye abaveterineri mu bworozi ni ukuvuga ngo mu ngingo izo arizo zose sevota yakozeho kugira ngo tugire ubumenyi ku kintu icyo ari cyo cyose tubashe natwe kubikurikiza twiteze imbere ubwo rero nanjye numva nshimiye uwo muryango sevota ku buryo nukomere imbere ndawushimiye aka kanya tugezemo nkanjye ku rugero rwanjye niba hari umuntu wari mu bwigunge bukomeye bw'ubukene ubonye amafoto yanjye ya mbere nari umuntu urwaye amavunja nari umuntu ugira inda nari umuntu iki ariko nzi yuko mu nzego z'ibanze nagize icyizere cyo kubaho mba senefu ndatorwa numva ntangiye kugira icyizere numva abaturage batangiye kugira icyizere nanjye numva ariko kuzi ko mba ari umunyarwanda koko bwa bupfubyi ndabusunika bwa burusi ndabusunika yego kubera ubusembwa sevota yashyize ku muntu ndacyari kwitonga iwacu ariko ibyo ngibyo biranyuze nibona n'ibisubizo nkabasha gukora kuko nzi yuko ufite uburenganzira ku kintu icyo ari cyo cyose nkora n'umutekano nkora ntawe mbangamiye umubyeyi wacu Paul Kagame ahubwo mana yo mu ijuru aragohorana amata n'amahirwe kubera yuko turi mu mahoro no mu mutekano niyo mpamvu tubasha gukora tugatera imbere kuko ntawe uduhuga nta n'utubwira nabi
turaza ndaza kugaruka kuri God Deliver ku bijyanye n'imikorere y'uyu muryango Sevota tumaze kwakira Venuste Nsengimana Venuste uranyumva Venuste Nsengimana
Byumbura twarahuye n'ibibazo ari nabyo byashyikirwaga mu Rwanda mbona abanyepolitike bari hejuru bakwiye kudufasha twebwe ugwaruka bakaturonderera ibikorwa twakora biduteza imbere bakareka kuduhora dutwara mu nzira zidashyika kuko ugwaruka bamaze kuduteranya tuca tujya mu kurimagurana ugwaruka dukwiye kujya mu makoperative tukarima tukirondera inyimbi tukaronka amafaranga kuko ubukene bw'ubutu bwatumye ijya genocide yo ngaho mu Rwanda mu gihugu kibanyu imera kujya turababazwa cyane rero n'ukuntu tuguma tubona abanyepolitiki b'urwego rwo hejuru bagomba bategura iminsi yo kwibuka ngo genocide yakorewe abatutsi. Ikintu je mbona ku bwanje nka jewe mbona ko ibintu byo kwibuka nibyo biguma biza gutera umutima mubi. Umudamu nyakubahwa aravuze yuko bafashwe ku nguvu bagiriwe bya mfurambe baragira gute nikubwiye bari kwaribuka wa munsi wa genocide hacaguma hazaragaruka uruguma mu mitima y'abanyarwanda cyo kimwe cyo mu Burundi ibyo ngivyo biratereka dusindikaga gatubuni mitima gose muri makereje cyo novuga ahanini nuko abanyepolitike bofata bakatunywanisha nk'ugwaruka mu budasa bwacu atakubwira ngo umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa twese tukaba ugwaruka rumwe bakaba abayobozi batuyoborera hamwe bakaba abayobozi badukunda bakadukundisha igihugu ndetse tugakora ibikorwa by'iterambere bakadukora n'ibintu by'amacakuri by'amoko ibi ngubu byo kugenda uvuga ngo burya bwoko ni bwo bwakwiciye so ni bwo bwakwiciye mama wawe ibyo byarabaye bwaruka utamenya ugwaruka baraduhenze tujya mu bintu tutazi ugwaruka nk'akarorero ngaha mu Burundi iwacu aho je nsanzwe ntunge ngahi Bujumbura harabaye ibintu by'ihonyabwoko abatutsi bakica abahutu abahutu bakica abatutsi ibintu bikaba nabi kandi ibyo byagirwaga n'ugwaruka abantu bakuze bibereye hajya ngaho batekereje abanyepolitiki benshi baduhenda bari bibereye mu mahanga baragiye barahunze bibereye kurya neza imiryango yabo barayihungije twe tukajya ngaho tukarimagurana bakarwe muri demiri kenze mu 2015 ngahi Bujumbura abanyepolitiki baragiye baraduteranya baraducangacanga abitwa Alexis Nduhije n'abandi turajya ugwaruka turajyamo turarimagurana ubu ngubu bibereye hajya n'imiryango yabo imeze neza ariko twe twarabuze bene wacu abandi barabura base abandi barabura abavukanye abana bato barapfa igere tugomba kubisederera nk'ugwaruka dufatane mu nda twumve neza yuko ibijyanye n'amagenocide twona byibagira ko byigeze no kubaho ariko nitwo ko byigeze kubaho ko byasindikaje imitima y'abantu mugabo ntitukabiha agaciro abayobozi bacu Paul Kagame umuyobozi mukuru perezida w'u Rwanda arakwiye gufata ingingo nk'uko yayifashe bwa mbere akavuga ati nta bintu byo kuvuga umuhutu cyangwa umututsi nasubire kandi afata ingingo ivuga ati uyu munsi wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mwiveho hamugwaruka gose mu budasaba bapfuye bose abahutu barapfuye n'abatutsi barapfuye twibagira ibyo bintu kuko biravunagurana imitima Burundi twebwe ntitugifite bamuyomba barabishi barabamaze baraheze tugiye kumuba tugaturibuka ibyo bintu nshya twibuka n'ababikoze ko dufise abaturanyi twabanaga hafi niho bagiye baratwikira ababyeyi ibyo rero twe twashaka kubyibagira nk'ugwaruka mudufashe mushikire abayobozi banyakubahwa abamenyeshamakuru muze muratanga ibiganiro mushikire abayobozi bacu baze baramenya neza yuko kuza baratubwira ibintu by'amoko cyangwa kuza baratwibutsa ibyabaye nabyo biratuvunira imitima mu Rwanda icyunamiyo kiko kiraba kenshi abantu benshi ubuzima bwabo burahungabana kuko barahagarika ubuzima bw'abantu benshi niba bihebe baraba ibindi bintu badushyiramo baduha amaproje dukore baduha akazi dukore kuko ubukene nibwo butuma tujya mu bintu by'intambara tukajya mu bintu bya genocide tukajya kwiyumvirana nabi tukukana amajambo mabi ateranye gwaruka n'ibindi bidusindikaje imitima icyari rero banyakubaho bamenyeshamakuru bakire gato nibadufashe badushyire mu maproje y'akazi dukora bareke kudushyira mu maproje yo kubigwanka
urakoze nawe ayo maproje ubwo namwe mugerageze kugenda mushaka uruhare rwanyu kugira ngo abashe kugerwaho mufashe n'abayobozi nyine hanyuma amahoro nicyo cy'ingenzi no kubana neza mu rukundo reka Goderiva urakoze cyane Goderiva ibyo uyu muvandimwe Venuste Nsengimana avuze urabivugaho iki
akoze ndende wacu Venuste ujyavuze ndende kimwe ndi kumwe nawe ariko ikindi nawe ndi kumwe nawe ibyo ndi kumwe nawe ni byo avuga ati abayobozi badufashe abayobozi baduha umurongo nyakuri no mu Rwanda umurongo tugenderaho n'umurongo wa politiki nubwo serivisi kandi nziza nubwo turi muri sosiyete sivile tuba twagendeye kuri gahunda nimwe tuba twumvikanyemo nk'aho dukorera mu turere tuba turi mu cyitwa jafu mu kizu yacu duhuza nk'abafatanyabikorwa banyuranye ariko nanone buri wese akaba afite gahunda ye akayibwira bagenzi be bakayimufasha ariko kuri icyo avuga ngo babahe amaproje bakore nabo nibatere intambwe babikore ahubwo batumire ubuyobozi buze bubafashe nibyo koko tugomba kugendera kuri politiki y'igihugu cyane cyane nk'igihugu cyacu gishima ko kiduha umurongo mwiza ariko hakaba n'ubushake bwa politiki volonte politiki aho iyo volonte politiki ihabwa buri wese uruhare hari yenda navuga nk'inzego z'abaturage duhere ku rwego rwo hasi hariya mu mudugudu muri viraje mu mudugudu no mu tugari haba hari inteko z'abaturage aho mu bibazo bibabiri bakabikemuriraho bikazamuka ikibazo gikomeye akabete kizamuka ariko abaturage babigizemo uruhare rero no muri sosiyete sivile ni hibyo natwe tugomba gufata iya mbere yo gushimira imiryango amashyirahamwe amasosiyasiyo hatima nyine ayo mahoro aramba buri muturage akiyumva muri ayo mahoro niba nko mu rwanda muri politiki y'igihugu turi muri gahunda ya ndi umunyarwanda aho ibyo abazungu babicamo twe tutakibigenderaho buri wese akumva ko ari umwana w'u rwanda ni politiki nziza perezida wacu nyakubahwa paul kagame perezida wa repubulika y'u rwanda ijambo rye yigeze avuga ati ntidushobora gusubiza igihe inyuma cyangwa ngo tuvane hirya ibyatubaye ariko dufite ubushobozi bwo kugena ejo heza hazaza h'u rwanda h'abanyarwanda niyo gutuma ibyabaye bitazongera kubaho ukundi kuba umunyarwanda muzima niyo politiki twese dukwiye kugenderaho ari nayo mpamvu muri gahunda ya ndi umunyarwanda n'urugendo u rwanda n'igihugu rwiyemeje gusangiza abanyarwanda bose nubwo hari foruma biyubaka cyangwa se akaba indi mishinga dukora muri sezota abo bari muri iyo mishinga nabo dukoranende urugendo rwa ndi umunyarwanda uwo mugore yafashe serivisi yarokotse jenoside yakorewe abatutsi yabyaye umwana wavutse ku ihohoterwa kenshi na kenshi rimwe na rimwe uwo mwana yavutse mu kanda kuko yamuteye inda n'interahamwe ariko uwo mugore yiyumva ko ari umunyarwandakazi mu bandi banyarwandakazi mu bandi banyarwanda akumva ko gahunda ya ndi umunyarwanda ari icyomoro n'igihango yumva ko iyo gahunda izadufasha kwemera ibikomere by'amateka yacu mwese ku ntambwe ye kandi ndi umunyarwanda uduha abanyarwanda uwiga bahuriramo bakongera kwiyubakamo umunyarwanda buzira icyakongera kubikomereza icyasubira gutatira igihango urwatubyaye bitukongera kwibuka igihango dufitanye n'u rwanda kuko kibarusangiye ari abato ari abakuru ari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ari n'abahawe imbabazi cyangwa se basinzwe bafungurwa bagarutse mu banyarwanda n'abanyarwanda u rwanda rutuye natwe twese abo twese rero tugomba kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo itazongera kubaho tugomba kwibuka kugira ngo bihe n'agaciro abishwe mu gihe cya jenoside n'abagize ibibazo bisare mu gihe cya jenoside batanga ubuhamya bw'ibyababayeho kugira ngo basubize ingabana ba rero gahunda y'u rwanda ni gahunda yihariye na gahunda y'uburundi izaba gahunda yihariye ariko bakigira ku byo twagezeho bakava muri gahunda ya ndi umuhutu ya ndi umututsi kandi bakajya muri gahunda ya ndi umurundi kuko ni igihugu basangiye amateka amwe basangiye umuco basangiye gukira basangiye ubukene basangiye ubukire ubwo rero ari ikintu nk'icyo mugenzi wacu jenoside bivugana ari ikintu bo ubwabo nk'abarundi bagomba gufata nk'umwanzuro babifashijwemo na perezida wabo birumvikana rero kuba ndi umunyarwanda twebwe nicyo gicumbi kiduhuza ni umwato w'abishyize hamwe bakunda u rwanda kandi bemeje kururinda bihoraho ni ijambo tugenderaho twabwiwe na madamu jeannette kagame mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ariko riratwubaka kuko buri wese habaye umwiherero habaye inama y'umushyikirano muzi kiba buri mwaka n'uwo mukozi mushyizeho yarabaye aho buri wese atanga igitekerezo cye agashima ariko akanavuga na gahunda yiyemeje akurikije ibiganiro biba byatanzwe mu nama y'umushyikirano aho rero nkumva nk'uko yabisabye perezida wacu nk'umuntu ndeberwaho n'uburyo bahuye n'abaperezida neza ko babiganiraho niko nibwira niba turi muri afurika nkumva gushimangira ibyo bikorwa by'amahoro gushimangira ibikorwa by'uko u rwanda urundi mbese turi kugenda gutera imbere ikagira gahunda yihariye muri buri gihugu iteye n'ibyabaye muri icyo gihugu ariko n'abanyagihugu bakabigiramo uruhare umva ariyo gahunda twakagombye kugenderaho icyo gitekerezo cya jeannette ni igitekerezo ndatwa nabo ya hatiye yatangira hatiye nko twatangiriye muri saba bisaba yari komini no yacane ariko ikoba bigenda bitse hajaho rero n'ibikoresha amaradio ikoresha za televiziyo ikoba kikamenyekana n'abandi bagakiririmba banakubera abanyarwanda kagise cyangwa abanyarwanda batanze ubuhamya nuko mesina yinjira nawe hamya cyangwa abandi bakamwinjiraho nawe yakomejwe abinyuze muri fomu abibaka abana bamusetse hoterwa nawe bakavuga gahunda bakoze by'urugendo bigakomeza abandi bana atari abana gusa bamusetse hoterwa n'abandi bana bagiye bagira ibibazo binyuranye kumva rero mbese kumva ko turi abanyafurika dusangiye afurika abarundi basangiye uburundi abanyarwanda dusangiye abanyarwanda ariko noneho muri aka gace k'ibiyaga bigari na bimwe bikaba dusangiye ako gace twese dushatse kugira uruhare mu kubaka agace kacu kagira amahoro kandi kagatera imbere ku buryo buri wese yiyemeza ko icye ari guharanira amahoro ari icye ari gushakisha uburyo mugenzi we adaheranwa icye ari gushakisha ko atera imbere twese turatera imbere ni ukuri mu gihe gitoya abagora gusabiriza abazungu bazaza ryari baduha amafaranga batubakirikiminsi natwe mu ntege zacu abantu twakwizamura kandi tugatera imbere
yego bati gukura amaboko mu mufuka abarundi niko babivuga n'abanyarwanda nabo bati nta gutegereza kimuhana ye ku murongo wa telefone nibutsa ko ari ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga twakire haba kubaho Norbert uranyumva Norbert
uraho neza jeni
urahura komeye urahagana hehe
ubundi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
yego
umurenge ni wa Buyoga banze mbashimire nk'ijwi rya Amerika n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika mbashimire
urakoze
hanyuma nshimire n'umutumirwa turi mu bihe byo kwibuka kandi n'umwanya mwiza wo kuzirikana ababuze ababo kandi natwe tubagwa mu ntege ni byiza cyane ariko nkashimira na perezida w'u Rwanda Emmerson Paul Kagame ku bumenyi wenda yaba yaratanze cyangwa se ku buryo yaba yarabohoye igihugu ariko ashaka kubaza ibibazo bikurikira nibaza ni se ko hari abantu bagiye bahohoterwa muri jenoside bakaba wenda barabyaye cyane cyane abana akenshi bakaba batazi ba se kandi ugasanga abana babyaye muri icyo gihe ugasanga nta kintu bari gufashwa ugasanga baratereranwa n'abafashwa ni bakeya kandi barazwi hakorwa iki nibaza ikindi kibazo cya kabiri nkavuga ndetse ababyeyi babyaye abo bana bihanganishwa gute se cyangwa n'izihe nkunga zaba zibafasha kugira ngo barere abo bana ikibazo cya gatatu nkagira nese nk'ibi bihe urubyiruko ko ndeba akenshi ari ruri gusanga ruri kunegereza ibintu nk'ibi ngibi by'abantu bagiye bicwa wenda muri jenoside yakorewe abatutsi muri uriya mwaka ese rurabwirwa iki ese izo nyigisho zagakwiye kuboneka hehe cyangwa se umuntu yazibariza hehe
inyigisho zigamije zerekeza he
nagira ngo wenda zibe zashyirwamo ubukangurambaga wenda we buhagije cyane we buhagije ku buryo bwimbitse noneho n'abandi bashaka kwigira ibintu bashaka kuvuga ibintu bidafututse babe bashyirwa mu murongo bajyanwe umurongo neza cyane ikindi kibazo cya kane nkibaza ntiwenda ba diaspora wenda babyara abana batazi amateka yo mu Rwanda ukuntu yagiye agenda bafashwa gute kumenya ayo mateka bigenda bite ese nizihe nyigisho wenda batanga kugira ngo wenda babe babyumva neza ababyeyi babo bafashe ahantu bari wenda mu bihugu bitandukanye.
Urakoze, sinzi niba icyo kibazo cyane cyane icyo cya nyuma niba abatumirwa bacu hari wabasha kugisubiza kuko ndumva ari ikindi kiri ku rwego rwo hejuru, ariko dushobora kuzakibaza mu bandi abandi batumirwa tuzabaza bafite n'uruhare mu bikorwa bitandukanye n'ibyo muri diaspora, bashobora kuba babona igisubizo kikunyuze. Uzakurikira no mu kiganiro cy'ejo gishobora kuzazamo cyangwa se ukazakibaza, sibyo?
Kuko aba diaspora nabo bakwiye kubimenya cyane.
Ejo uzabe hafi hanyuma ukibaze
kandi bagerageze barebe ukuntu bashaka n'ibitabo ku buryo buri mwana wenda niyo icyajya kibonaga cyase buri mubyeyi wese yakigura ku mafaranga ashobotse, ariko akigishwa amateka y'u Rwanda n'ayasobanurira urubyiruko cyangwa se abana.
Yego, yego, byumvikanye, ndagushimiye cyane. Reka mbaze Vestina ndumva ushobora kuba ya hanyuma ubwo Godeliva nawe araza kukunganira. Vestina, nagira ngo utusubirize haba kubaho Norbert yavuze cyane ibibazo by'abana baba bavutse batazi base uburyo bafashwa, ugerageze kumusubiza muri make.
Icyo kibazo nicyo twari dufite, abana benshi bamwe bavuye muri Congo abandi mu nzira duhunga, abenshi ntabwo tuzi aho bavuka, ntituzi imiryango yabo. Niyo mpamvu rero natwe aricyo kintu seva twakoze gikomeye cyane, noneho tumaze no kubabyara nta n'uwabemeraga, natwe ntitwabemeraga n'imiryango ntiyabemeraga, noneho wakubita kutazi n'aho bavutse bikaba ikibazo. Iyo mpamvu rero umuryango Sevota watubumbiye muri forum abiyubaka, hari abibuka mu mahoro, abibuka bizeye, ati niyo mazina ababyeyi yatwitaga. Ubwo ngubwo abana rero uburyo bafashwamo, umuryango Sevota wabashakiye amashuri ku buryo bize amashuri, bamwe barangiza za kaminuza, abataje kwasurigiriza za kaminuza kubera ko abana bagize ikibazo cy'ihungabana cyane, bamwe kwiga bigenda bibamananira, babashakira imyuga itandukanye ay'ubutetsi, ubudozi, icyo ariko abenshi barangije kwiga kaminuza. Ubwo ikintu cyari kiduhangayikishije cyane, twava ngo umugabane bazawukura hehe, amashuri bazayikura hehe, n'indi uzabikaho, n'indi uzabigenza gute. Niyo mpamvu rero dushimira umuryango Sevota kubw'igikombe wahawe cyangwa se no kwitwa umurinzi w'igihango, yabyiswe abikenewe, bikenewe kuko hari icyo yakoze. Abo bana rero ntabwo tukibafiteho impungenge kuko n'ab'igihugu Sevota yarabafashije. Niyo mpamvu nababwiye yuko twabahinduye n'akaririmbo ngo ni abana n'abandi. Aba bana ni beza, ni abana nk'abandi, baraboha bakatashya bagira gute kandi babereye u Rwanda. Iyo ndirimbo twabagiriye akabyiniriro niho twagize rero imitima y'ababyeyi babo irakomera, yumva yuko babana babonye ubuvugizi, babonye abana bacu bariga, natwe babaha amahugurwa, babashyira mu makarabu, noneho bakajya bagira n'igihe cyo guhura, noneho natwe tukagira icyo bita forumu duhura, tugahura n'abana bacu bakaganirizwa bakiga. Ni ukuri nk'ubwiye bamwe ubu barimo baravamo abayobozi runaka, barimo bari mu bikorwa bitandukanye. Nubwo bufasha rero kuko ikibazo natwe dufite abenshi ntabwo tuzi aho bavuka, ariko muri makeya umuryango Sevota n'igihugu badushakira n'abandi baterankunga. Nubwo buryo abo bana bageze muri ino minsi, naho bundi abenshi ntabwo tuzi ngo bavuka aha oya,
ntabwo bakomeza kubahata ibibazo bariyakiriye, ntibakomeza kubabaza udata umbyara ninde.
Ubundi ikintu twarwanaga na kimwe, mpamvu Sevota yakoze akazi gakomeye cyane. Njyewe muri make yanjye nari mfite, kuko ni umuntu muto cyane, umwana wanjye yari afite ibigango, yarankubitaga ku buryo bushoboka, yarankubitaga kuko andushaga amateka imbaraga, akankubita. Ariko noneho nanjye narangiza nkamubwira, nawe nkamubwira nti muri ubwoko bimura agashira, nanjye nkamuhungabanya nkamubwira ibintu byinshi cyane. Ariko bamaze kudushyira muri forumu baduhuje, batubwiye kubwiza abana bacu kuri turangije koko, dufata abana bacu tubabwira uko bavutse. turabatekerereza impamvu mutagira abanyu bo kurobanyu impamvu mu Rwanda habaye ikintu bita genocide batwicira ababyeyi bica gutya na gutya badufata ku ngufu tubabwiza ukuri kose gushoboka ku buryo abana bavutse tumaze kubabwiza ukuri kuko abana bavutse abana bahise bagira agahinda baravuga ati yo babyeyi bacu nuko byagenze bararira batugwa mu gituza barishima niho handi nababwiye abana bacu bahise batubera inshuti batubera abavandimwe mu buzima kuko hari n'igihe twize batubwira ngo inshuti yanyu ninde tukababwira tuti inshuti zacu ni abana bacu ubwo ubwo rero abana tumaze kubabwiza ukuri kuko bavutse abana bahise banyurwa baratuza bashyira hasi bariga koko baravuga ati yo natwe ibyo mwari kuzakorerwa n'ababyeyi ibyo mwagiye kuzagira gute mwe ni rivale se vote ishaka abaterankunga barimo kudushakira tugiye gukoresha imbaraga zose ntabwo tuzabipfusha ubusa natwe ejo mu masaziro yanyu tuzabagirira umumaro naho ubundi abana bacu bari bafite ihungabana rikomeye cyane ariko kuba twababwiza ukuri uko bavutse turerura turababwira twafashwe gutya na gutya twababwiye gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya abana bahita bababara bahita bamenya amate ngaye ngo uko ukuntu byagenze
ntabwo byoroshye ariko ni byiza ko hari intambwe imaze guterwa mukaba mubasha kumvikana n'abana n'ababyeyi nabo bakaba bamaze kwakira ibyababayeho. Madame Mukasarasi, abakomeje kuvuga muri iki kiganiro bose baragaruka ku kintu cyo gushima umuryango Sevota nkawe uri umuhuzabikorwa warawushinze ukaba umurinzi w'igihango mu Rwanda ubwo urabivugaho iki wakurikiye uko bagiye bashima ibikorwa by'uyu muryango urabivugaho iki
murakoze cyane nakurikiye ariko mbere yo gusoma umuryango Sevota tubaza turashimira leta y'u Rwanda yahaye umugore ijambo igaha umugore agaciro yashinze umuryango Sevota ndi umugore wo mu cyaro ariko natewe imbaraga na gahunda za leta birumvikana gahunda ya leta ifasha abacitse ku icumu cyangwa se ifasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi birumvikana ariko nanone ifasha n'abanyarwanda muri rusange tugashyiraho gahunda zinyuranye gahunda ya gira inka gahunda ya mituweli de sante gahunda zo gutuma abantu bashyira bagakora ku ifaranga amashanyarazi hose mu Rwanda bigeze mu Rwanda cyane ku mugore babibazanye bari u Rwanda tuzi amazi tegereje abaturage amazi n'ibindi n'ibindi noneho by'umwihariko nk'uko Vestine yabigize binyuze muri mini bumwe mu ifatanye na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ni kuri bariya abantu bamutse kuhohoterwa leta yarabafashe bashyira irabarihira ubu barangije kaminuza ni abantu bitezeho icyizere gutera inkunga igihugu cyacu mu bikorwa binyuranye uko byagiye bivugwa iryo shimwa kandi ndaryamisha n'inzego zigenda zijyaho niba leta y'u Rwanda ishyizeho ziriya inzego zinyuranye nka kuriya hariho semefu ni urwego rufasha abagore mu iterambere abagore bakagiramo babayahagararira kugeza ku rwego rw'igihugu bakigishanya hirya no hino mu giturage no mu mujyi binyuze muri semefu cyangwa se n'urwego rw'urubyiruko rwa semefu urubyiruko nabo hakaba ubukangurambaga mu rubyiruko izo gahunda zose ni zituma umuntu atera imbere kumva rero mbere yo kubishima Sevota nshima izo mekanisme zose ziriho kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere hakaba hariho n'imiryango itari iya leta ntabwo ari Sevota mu gukora kuri ibi bibazo n'imiryango yindi yenda nakira imbere y'umuryango wayibuka wita ku bacitse ku icumu wita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi umuryango wa vega wita ku babyeyi by'umwihariko madamu wa perezida wa repubulika washyizeho ibigo by'intwaza burya intwaza kera babitaga inshike ariko kumva noneho ko ari wa mugore ugitwaza ukiriho n'ubwo abana be bose bapfuye mu gihe cya jenoside umva ibyo byose ari ibyo mushimwa kandi ni nabyo biduha imbaraga zo gukomeza gukora nka minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ikaba ifite gahunda mu madistrikti mu turere twose 30 yo kwita ku bikigihungabana no kumenya imiryango ikora ku bikigihungabana kugira ngo twese dukorere hamwe duteze imbere abanyarwanda n'abanyarwandakazi kandi nanone tukaba dushima n'abaterankunga banyuranye abaterankunga bari mu rwego mpuzamahanga abaterankunga hakiri ikigo cy'u Rwanda gifasha imiryango itari ya leta hari imishinga imwe n'imwe bagiye bafasha imiryango itari ya leta ibyo byose ni ibintu byo gushimwa ariko byose biva kuri iyo volonte politiki ku bushake bwa leta y'u Rwanda yenda nkagaruka gatoya yenda no ku byo uwo mugenzi wacu yavuze avuga ngo abo muri diaspora ntibamenye amateka barayamenya nakuba Venusi barayamenya cyane kuko nadusubije nk'amaso inyuma tukareba kuri uriya munsi iya mbere za gashyiriya mbere gashyantare iminsi tuzirikana intwari z'igihugu hose muri diaspora hose yaba mu bihugu bidukikije mu kiburundi kirimo ni ikibugande ni mu bihugu bya kure yaba ari iby'afurika cyangwa ari iby'iburayi cyangwa ari iby'amerika abanyarwanda barahura bari kumwe na bagenzi babo inshuti zabo z'abazungu bakavuga ku mateka y'u Rwanda bakibuka intwari z'u Rwanda bakanabiganiraho byimbitse natwe mu Rwanda niko biba bimeze hirya no hino mu mudugudu bavuga ku ntwari z'u Rwanda bigatuma wa mwana w'urubyiruko wa mwana urubyiruko wo mu mashuri azirikana ibakwe ry'ubutwari hanyuma hakaba hari na kabu y'umuco n'ubutwari mu mashuri makuru mu mashuri yisumbuye ibyo byose ni bituma wa mwana amenya amateka y'igihugu kuri uyu munsi rero wo kwibuka cyangwa se kuri iki cyumweru cyo kwibuka kuva ku itariki ya 7 kugeza n'ubufasha bw'ikino cyumweru tuzageza muri iyi minsi uko ari ijana abantu bose baba bagaruka ku mateka igihugu cyacu cyanyuzemo fondasiyo yacu yitubakira ku bibi yadukoreye nk'abanyarwanda kuva mu gihe cy'ubukoroni nyuma y'ubukoroni mu gihe cya repubulika ya mbere na repubulika ya kabiri ubu tukaba dushyize ibirindiro mu neza y'ubumwe bw'abanyarwanda kumva rero amateka yigishwa kandi birakomeje no mu mashuri biri amateka yigishwa kandi no muri bya biganiro biba mu nteko z'abaturage ndetse no mu mugoroba w'ababyeyi ku maradiyo amateka yigishwa yumva rero ibyo byose ari byo mushimira ubwo rero bashimye kegeta niko tugendera nyine kuri izo gahunda tukubaka umunyarwanda ariko n'ubundi bihereye no ku munyarwanda yubatswe muri iyo gahunda y'igihugu cyacu
ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone noneho twakira Innocent Duwimana uranyumva
ko ndakumva
urahagana he
cyumbura mu kariyo shema gisagara cyangwa cyumbura
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo ni cyumbiro genda bona icyahikiye muri Chinese turakwiye gusubiza hamwe tukunga ubucuti hama tugakora ibintu by'iterambere tukibagira akahise kuko twibagiye akahise tugakora ibikorwa by'iterambere niho natwe umuntu twakwiteza imbere muri kazoza tukareka kwikekana hirya no hino ubwo tukajya mu mashyirahamwe tukiteza imbere na kintu cyane n'ibindi byose mvira twibage akahize aho igihugu cyacu cy'u Rwanda ikintu cy'ishyo mbere cy'intererano leta
reka ngushimire Innocent tugarutse gatoya kuri Sevota Godeliva hangaha nagira ngo noneho mutubwire usubije amaso inyuma hashize imyaka 29 uyu ni umwaka wa 29 bibukwa Jenoside yakorewe Abatutsi urareba ugasanga Sevota igeze ku ruhe rwego ukurikije ibyo mwifuzaga gukora aho mugeze ubu ngubu ubona hameze gute
murakoze cyane
dukurikije aho tugeze wenda iyo imisa yavuze ati dutere imbere twibagirwe ya ntabwo tugomba kwibagirwa tugomba kwibukira gukurira ku kwibuka ibyabaye kugira ngo abaye ibyo bitubera fondasiyo y'ukubaho kwacu ubuzima bwacu tubujyanishe dusa na se cyangwa duhinduka mbese tugakora ibirenze gutsinda ibirenze gutsinda ugera mu gutsinda muri sase ariko noneho wagera muri uko gutsinda niho tugeze muri segota ugashaka kuguma aho hejuru ubwo aho kuguma hejuru muri segota twishimira intambwe twateye abantu twabafashije kubana gutsinda ibikomere tubafasha iterambere usibye ibibazo byinshi bigenda bidukoma mu nkokora nka covid-19 cyangwa se n'intambara ya ukraine yatumye ibiciro bizamuka zabo ubasha no kuba umuntu yahawe yarasanzwe ahaha bukaba bukeya ariko nibutse twatumiye icyo twita iriya hungabana y'ibihererekane biva ku mwana bikajya ku mwana we biva ku mugore bikajya ku mwana we bikazajya no ku mwungu turi gutyo gutyo ku buryo niyo abana bahise kuhoterwa bakize ibikomere bamama babo bagakira ibikomere iyo urwo rugendo barukoze bigakira neza bakagera bakinjira muri gahunda y'iterambere ubwo twumva tubyishimiye aho wa mugore yabyize kuri umwana we uko yavutse bagahana imbabazi bagafataya urugamba noneho rw'iterambere noneho nanone tukishimira ko abagore bo muri segota bakorera mu matsinda y'ubufatanye n'ubufashanye ni kuvuga ko ariko hakunda umuntu avuga ati mfashanye mfashe twese dufatanye iyo nzira y'iterambere muri bwa bufatanye bahinjira hamwe baratura n'abajyana amasoko k'amahoro ariko noneho n'uwagize ikibazo bakamufasha ari uwagize ikibazo cy'uko yaburiye yapfuye ari wagize ikibazo nk'igihe kiziza inzu ye ikagwa arimo gufasha abandi baturanye batishoboye bakajya hamwe ari abagore 20 n'abagabo wenda 10 kuko bamwe muri bo bari abapfakazi bakajya kubakira umuntu bakajya guhingira umuntu wa umuntu wamugaze n'inkoni za jenoside wa muntu ubana n'ubwandu bwa sida kubera jenoside wa mwana mu gihe cya jenoside wakubise agakurana ubumuga mbese ibyo twumva ko aho twubakiye ari heza kandi tubishima kuri 90% ikindi kijana rero ni ubukerarugendo dukomeza kuri abo batukiye kuri abo ngabo bahuye n'ibibazo by'ubuzima noneho ikindi twishimira ni ko sevota yagize uruhare mu guteza imbere ubumwe bw'abanyarwanda kuko niba twarafatije bihinduka mu mitekerereze no mu bikorwa impfubyi za jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 wenda bashakanye nabo badahuza amateka twabonye ko ari umuganda dusanze mu guteza imbere ubumwe bw'abanyarwanda kandi turakomeje kandi iyo mbuto twagize izavamo umusaruro mwiza nyine ushingiye kuri gahunda y'ubumwe igihugu cyacu kiyemeje rero binadutera n'umwete wo gukora izindi gahunda nko kwita ku bakobwa babyara ari batoya nko kwita kuri abo bakecuru n'abasaza batarokotse jenoside yakorewe abatutsi kubera iki kubera ko inzira twiyemeje ni inzira y'amahoro ni inzira y'ubumwe ni inzira y'iterambere mbese ni inzira nziza buri wese twifuza ko anyuramo atari gusa abahohotewe mu gihe cya jenoside cyangwa se abashatse batabiteganyije ahubwo buri munyarwanda wese ari niyo mpamvu mu gihe hari ubukangurambaga dukangurira abanyarwanda bose inzira y'amahoro inzira y'iterambere
rwose reka se n'ababanzurira ahangaha ndagushimiye cyane Mukasarase Godeliva kuri iki kiganiro tugiranye nk'umuhuzabikorwa washinze Sevota kandi ukaba umurinzi w'igihango ndagushimira cyane Mukasekuru Vestina kuba ku buhamya mwatanze n'abadukurikiye bose tubashimire nshimire n'abo twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na Nadia Taha kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankunzi mukomeze kwihangana mufatane mu mugongo mumbe mu mahoro hanyuma ibihe byiza biri imbere.